handling bad.
It's a big match for you.
King's game. An eye for an eye. Kwa miguu kwa gari ni shoulder to shoulder. Naruka na ndege basket ya boda boda. High haters najua mewasha rekoda.
Habari zetu metengeneze ya mafoda.
www.tuwezekani.com.
Aupiga customer care yetu free call.
Washa jua shusha mvua bring the storm.
Kwa hali yoyote lazima I'm going home.
And let me tell you niko toka sijawahi kufake. Zamani maji ya kiroba kula one take. Squeezy mtu akitokea na chekea bank. Naingiza number TMs na toa change. Wakiuliza kusumi mimi wambie niko gado. Wakiuliza how I'm doing wambie no struggle. Wakiuliza ya time wambie mambo bado. Wana mdogo unge tuliza the kipa.
Tell me what you see.
I got no worry.
Ukiniangalia
wala sina pressure.
Tell me what you see when you look at me.
I got no worry.
Ukiniangalia
pressure sinaga pressure. Pressure, sinaga pressure.
Ukinyangalia
pressure, sinaga pressure.
And when you give me love, you get the love. You got my respect. Kinivunjia heshima takupada. Nakatana ni take ya
nashusha mizinga wanapofanyia vikao. Sitakagi ujinga paka wanyoshe maelezo yao.
Wana lost ya udaku masikioni mwao. Supply umbe ya mtani kwa umeme wa mgao.
Wanafunja ungo funja funja nas na mayai.
Wana campaign kwenye kiti changu hawakai. Nafoka na chokoza na kuwapia walai. Natoka nimechomoza nyota za wazingai.
Usicheze mnyama mwenye njaa kwenye field. Metembea siateleza kwa gandara ndisi. Nakubari unakatasi nyari what you need. Agama people na mama watoto wakufeed. AM2P miwa niko biz. Nairobi to Kampara, you know what it is. Tupite Mombasa, Tanga, tukale what it is. Don't text when you drive, you niko speed.
Tell me what you see.
I got no worry.
Ukinyangalia
wala sina pressure.
Tell me what you see when you look at me.
I got no worry.
Ukinyangalia
pressure, sinaga pressure. Pressure, sinaga pressure.
Ukinyangalia
pressure, sinaga pressure.
And when you give me love, you got the love.
You got my respect.
Kinivunjia heshima takupada.
Nakata na nikiki. Pressure, sinaga pressure.